Yesu kulava gwe Yesu Komukono gwo gutuyambe lelo Ogwo gutalemwa okuva edda nedda Kalelo tulabe Katonda Chesaba nze lero mukama Fina tufuno kudibwamu Abakabo basangula maziga Wabule adayonga tawonye Yogeda bogezi chigambo tuone Chigambo chochi tuzemo bulamu Katonda wafokole bya magero Buliomu afuna kudibwamu Kudobozo mjiwe kama futa
You get up against the chicken, but you won't.